Yeah. Woo. Wang. Yeah. Asante Mungu kila siku na yotuongezea. Ni wazi kabisa kwamba unatupendelea. Kama makosa mbona dele tunakukosea. Upendo wako kwetu ni mkubwa na shindwa kuelezea. Viumbe wako wanaishi kwa visasi, kuonesha na love and peace awataki. Dunia ingetawaliwa na mioyo safi, pengine kusinge kuwa na mapolisi na risasi. Yani kitu sio kitu tunachenjiana, ndugu moja kwa mwenzie tu mapenzi hana. Kwenye kutafuta riziki kuna mengi sana, wapo na upendo toboe, wapo mba wapendi bwana. I wish tungeishi kwa peace and love, that everyone would have a decent life. Mitani kote kuzagae kiss and hugs, tungeweka hii dunia into different vibe. So let's depend on the prayers. God will lead us all the way up. And if we do good stuff, when we get there, only good stuff is gonna pay us.
Tunavoniishi wala so dunye na votaka, ila tumependa wenyewe na niragisi we kubadilika kwanza sasa. Change in who wish you peace, yani peace and love.
Yeah, peace and love, peace and love. Tafanya tuishe decent life.
Peace and love.
Peace and love is all we need.
Peace and love.
Yeah. Ni vyema tupendane sasa wanadamu, mana dunia lini tutayacha tufahamu. Kuringia wenzako kuto wapa ta salam, sio utu, sio sifa, sio ujanja, sio nidhamu. Vifo vya wenzetu ni dalili tosha kutukumbusha kwamba hata sisi tutaondoka. So tufanya mambo yalo nyoka ili tuache kumbukumbu njema kutuliko toka. Tufanya dunia yetu iwe better place, tuoneshane love na sikuonesha hate. Since I gotta be forever best, tazidi push love forward, never rest. Mungu mbele yako nisha Karibia, mikononi mwako na ikabidhi Tanzania. Bariki Afrika yote na dunia, pia nuru yako tutafry ukituangazia. So let's depend on the prayers, God will lead us all the way up. And if we do good stuff, when we get there, only good stuff is gonna pay us.
Tunavoniishi wala so dunye na votaka, ila tumependa wenyewe na niragisi we kubadilika kwanza sasa. Change in who wish you peace, yani peace and love.
Yeah, peace and love, peace and love. Tafanya tuishe decent life.
Peace and love.
Peace and love is all we need.
Peace and love.
Sote ni wamoja, tushikane mikono, tuende wote kwa pamoja. Chuki hazileti tija, tuishi kwa amani, sote lengo letu moja. Hey, yeah. Let's make a better place. Let's make a better place. Yote nayopitia Mungu anayasikia, wote wako ni sawa, ni sawa. Let's make a better place. Let's make a good place.